Nkwasem brani onua ebre aso se obeti nkwasem. Omade so be fu bibi oba wo na wasem wo se nkwasem bredu. Omade afre onua oba wo kafo na onamfofo ka chan wo se kwaje sem no ebre edu. Sem if Lifeway Media Ministry ho ani ade bre. So call www.lifeway.org. Bon se kasahuro bebre ai nam enkwasem so ai ede abre ewo e kasahudo biara oti bia no se ukọ ehọ a obetimi eti enkwasem ewo ho kasabia opem em somfo akwa Hayford enam de asemi brew ani de moyo mpae ukọ fani wewrade wasem mbakwa dise beye dwuma asa ba wo nchen. It was so my hound day. A best as a bring hunter for to see. You knock your foot for bosom for fro. Ne, a fee for fro. Do kind of be any agony and tear see any. You wear the tray. So, Pia, you move behind your yarba. What did you only want so? Where you wear the action? Dear, only one so because I'm let me act nasty. I'm my eye insurer. That I was say. Wari eskiso di emu ana ebompai. Osomfu akwa Hayford ana menemu eche asemu. Asemi eko suwa iti ubiyo destiny helper. Enti there may be someone there is a who is a destiny helper. Seka se ubiye ya dachi buwa for one way. Na ibase uhunu se a destiny helper is not just a friend or a family member. Ubiya betimi aye odachi boafo no enye adamfo ananso busuani. E betimi aye ubi bia a nyakopon ebesuma no ewo oho no. Saa nipa no ebetimi aye o dachi boafo na ehwemu ene shehunu ene hunumu twitwe semnu ama yehunu se saafo no eye God appointed connectors who opens door that you cannot open yourself. God appointed connectors a obi epono a wankasa untimi mbie. Enti, so what kind of Isaiah chapter 45, verses 1. I say, I will go before you and level the mountains and I will open gates of grounds. Say, Isaiah humano, esye no. 45, verse 1 and 2. Rade e kachre ne mase, obedi wenim, so what kind Isaiah 45 verse 1 full version now? I say, thus said the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holding to subdue nations before him, and I will loose the lions of kings to open before him the two level gates, and the gates shall not be shut. San Erade Eka Tre Dia Wasano Saros se Dia Meso Ninim Famu se Mebre Amaman Asi Ninim Neme Senin Sane Ahem Fuaboso se Mebi Apono Ninim Ni Unkru Apono A Won Tutumono Enunti se Destiny Hepano Edube Bia Enye Ubushini anaso enye enamfo esem. Wadwa nyanko pomfa akwenye bebrisu. Ema safo no etimi babuwao. Na isuyan adisye munu. Na edubra na ese. Onyanko pomfa efa ubia na onye Israel ni. Na oye amama muni hini. Na onyame sanu ngu. No son in sa any firm, no money dinkunim, na odi chi Israel for. onyame hwehwe mu bibi bia ye wo ha wo Ghana ana Ghana fo se kase obi mbedi oman so a enya chenchenchen se enipa no oye Kristo ni anaso onye efense osum esum foforo bi a ye fene se nemu mu no onyankopon hwa akoma menya sho se onyankopon de busum sum ni eba bedi oman so de bebere na ma mpenfo bebere bi suma bosum bebere wunim de obi ye woni dem de but a banner se enipa nyakopon fa won so ama wodi akandie na wagye oman bi hwebre esiya onyame hwe akoma hwe adwene mu obi baye Kristo ni pa se baba ye oman pania ni timo din ye onwene onipa ho de onya ne se se akonya na onya efa sika ho a ofom no sika no ohwe se odi ye onon kwa ne busua yi de kuro mpo a ye wo ne firi mu mpo no edi be bia onhwe bom na se obi a yen adwene mu no ye se owe de e bia se bi osom sum foforo bi no san kofo no nyame timi efa wom nyame na bo onipa nyina na obo ade nyina me gidi e cheme se me yo Kristo ni kansampa bade bi ansampa me kanu be ma obi mpo aso no sumfufuro bi ena osum no wakoma pa obetu atesa ababeye fa obi odi Kristo echi pebebre ni pebebre sede onyankopon eka kire Elijah se o si ne de obi aka wonko a ene obi a wonkoto asori ba ene ntino emana wo sufre urade wo Elijah na onyankopon ka kire Elijah se wo difo bebre wo so amonkoto nsori ba adofonom ye ya dwunu mu de ye buse obi biare ye busumsum ni ba me kanu kracho so onyankopon efa ohene Saul so adigi oman Israel wanhwe se ye fene se oye juni emo hwe se akoma ekita no ne sa akoma no obetimi etie de ono onyankopon ohwehwe ba me bisa wo se onyame ebie epono bebre na obetumi ebie epono bi so amaw a wankasa wontimi nye entino sɛde a ɔka kyerɛ Saros no saa na ɔbɛka kyerɛ wonso ɔboafo no bɛba ɔse de ɔyɛ wɔ n'anim no ɔma ne nyansa nimdeɛ ne anigyeɛ na ɔbɔne ni ɔbɔnefoɔ de ɔma ne sesa nyoma ɛboa no ɛde brɛ de ɔsɔ no onyankopɔn ani ɛtumi nua a wotie mu saa nipa no bɛtumi aba wakwan mu ebia na wohia sika na mɛtumi afa saa nipa no so ɛde sika aboa wo ɛma wonya mpagya ɔwɔ asetena mu na wotumi atena ase asom onyankopɔn na wahwɛ wo ne wabusua ɛne wo man wobɛtumi ama wo nyansa ɛmu bebree lack wisdom ne pe bebree ɛlack wisdom ɛberɛ onyankopɔn ka sɛ ɔde ahendie ne ma Solomon no Solomon da kɔgyane na so ɛba ɔbɔ ɔhwe afɔreɛ bɛyɛ apem anadwo mu no onyankopɔn ɛbisaa sɛ dɛn na menya ma wo na adeɛ baako a Solomon hia ne nyansa ɔse ba me nyansa na memfa mbu wo man ɛ womene womienu a mebisa wo mepɛ gold mepɛ $1 billion ɛwa sa na meka kyerɛ no mehia se mehia sika se medeɛ se na mepɛ no ba Solomon deɛ ne ne ɔka ne sɛ Awurade ma menyansa na memfa mbu wo man ɛ sɛ wode nyansa no ba me ade aka bia bɛba ɛtina bi wɔ hɔ ohia nyansa bi wɔ sɛ opportunities akwanya nipa bi wɔ hɔ a Obo abra bo ma. E ma wunya akonya bebre ma otumpon wa setene mu. E bia school a obekompo no. Na ye din. To be to me betrow ade bi se ye. E betime bie ekwan ama otumya ko school wonya ne to aso. Otumi e de asum nyame ye na o de abo obra. O abo abo man. Ene we busua na wo manfo. Ebi su hia ho banbo dia na ofu ewu eja no no ni obi a oboa won awa ho banbo bie mu obi wo ho a na ohia ho banbo esan se na ofu a ede ne ba asase su bia na o mu ni ho but so obi fa no no onya ho banbo etwe ne se ko bankum enko ni fa na fa ha fa ha sane pa na timi boa no ema otimi transi edie sani pano ene udachi ebuafo onu ya utie mi kwani udachi ebuafo ni mse kakra utie butimi etumu afu me nhwese obi a otie repremu ana ofra brochi enkuto ne baba bebuafo na mmom obi a uhu se mpempremu buafo no uhia mbuwa bine sani pano timi gina ne naso na waboa no ebi obi ma 1 cd obi ma 10 cds obi timi ama nsuo kra no me sa bre ni se we nye nsuo anoma e bia na ka wantumi antena se sa ni pa no ene obu afo pebebre no ebi fi se bia o ya shada ba ofie aba be ka onyankopa ase ma chio eye ba de nam life word media ministry so enam abefo mfidie so enam radio so na ni ka nyankopa ase ma chio onfa kre so kra gi nkwa ka ya de o na o san hwe ndu anisu no no ni aso de mu na so ebra bibia na ebo yesu asenyo no ho no ose rade uka uko ahinye mu aye ka no ose no beka mu paradise se wutio nyakopa asem no afa kristo so kra je nkwa se rade fa so me kra ni maje nkwa ampam de wan pem ka so wo yemi wura ba kuma je tumi so wu na osore ye ba bi se ye baje nkwa te baje nkwa de a rade o rade pa je mi nkwa de obo mpa se rade ma metra se ma so wu pii ahinye mu a ma yo yiraba name to me at the Friday, a hunu, Bedachi Buffo. A semi for Lifeword Media Ministry Hall, and a bar on chain. I'm soon for a quiet for, and I'm a name of Chasim. The telephone number is 0244 869499, 0244 869499, and Quasim. A brain. Thank you.